eɗen kikkide alan hannde nayyi lewru octobre hitande 2020 mbiyen nan bisimilla sakkara wa yewtere hertanade sukaɓe activité jeune kala cakkita yontere Mamadou Sama Sego wonde fanda haala me wonde ɗo Oumar Wagolo mbiyen jawno feere no mbaɗɗa
mbiɗa selli basa ala sembe seku
ewa ko jogoɗame sukaɓe li mbasu o hannde
sembe kabaruji ɗi anni ɗum woni alan en kala ko na iri bangal kamɓe sukaɓe mballi fittoɓe dewtu wonɓe le leydi meɗen ndi le tarikiji leydi ndi de jaran faali laamu kay nokku no dirtiɗo kunniya kariɓe garan famtade ɗum e journal ngal garen timminiren birki sembe calli
jawno fi amen sukaɓe na hinni kabaru bindiɗi sanne wakkati joni on
non wori ɓeɗo sukaɓe ɓe jogui tiɗallaji mawɗi caggal soɓe mbifa ɓe mballi fo ɗeɗo dewte wattu joni o hokko woɓe ley hen jiyakawere wattu yogaji do attani ɓe jogui ɗiɗo tiɗallaji mawɗi ka ɗum e tawede fo sukaɓe ana gondi e nayirade banggal hono wallifade dewte tiɗallaji heɗoɓe jogui fa keɓen famtano ɗum wori keɗɗen Ousmane Niali Boule e Ali Cissé
latade bindowo dewte ley leydi mali ndi wona ko yaafi Aminata Boore o bindowo dewte o windi dewtere o noddiri trempé la plume dans la
tiɗɗala gonɗo do yimɓe bindoɓe dewte dow leydi woni tiɗɗala jawdi dewte ana fanɗi ko sotte dow leydi mali ndi rafi heɓugol jawdi mawdi faɓade ɓe e tiɗɗala maw ɓeydade e ɗum ndum yimɓe dow leydi mali ndi wonno ƴewirta yimɓe bindoɓe
yimɓe hewɓe ana kuyana ɓe sukaɓe windoɓe jokkina wadde o golle
yimɓe bindoɓe dewte ɓe ana hani faaɓe bindol ana walla ɓeɗo sukaɓe halde koɓe jiiɗi ɓeydade e ɗum ndu ana wallami mine jangoɓe famande kulleji yogaji min ka ko ñingamiɓe tan woni lawol ñemmingol koɓe jogui nde bindi mabɓe ɗi
e wi Aissa Diarra bindowo dewte yalla windugol dewte ana ɓeyda yirude ley leydi meɗen ndi laamu o ana hani wattude koyɗe muɗum hen yalla golle o ana jotto
kina hooreɓe laamuɓe faabo yimɓe gaɗoɓe oɗo golle joppa balliggu mbawɗo faabade yirowere golle o kina suudu ministre kumaniɗo fina tawaɗo leydi e gollidiɓe mum ndu hokkodira juuɗe yalla eɓe keeɓa wallude ɓeɗo sukaɓe bindoɓe sottude dewte mumen wajiɓe juuɗe yimɓe bindoɓe nde leydi mali ndi ɓeydude ande mumen saabi windude dewte ana hasindini e andal
fay so tawa eɓe keɓaɗi tiɗɗallaji hatta ɓe sukaɓe ana jogui kuyan windude dewte
jawno feere mbiyan joni banggal tariki meɗe li yewtere nde memanna haala koñakari nokku goɗɗirɗo ngallure kakiloji capanɗe jeegom e joyyi
non wori ndeɗo ngallure ɓe kolli tiwide kanko Elhaji Oumar Tall kanko mahi toon kaɗo tata ɗum woni hitande ndeɓe noddirta 1855 fa keɓen famtade keɗɗen kanko noddirteɗa Hamidou Ba yo andanɗo kabaru fina tawa to kunniya kari to komo sifi dow hen
jeeyami ko wuuro ene wiye koñakari go waɗa créé ko 1750 Cheikh Oumar Foutiou ɗum woni Cheikh Oumar Tall o ari ɗo koñakari ɗo ko 1855 o waɗi ɗon tata de garnison kan tata hankkadi mami haala makka caggal joni caggal muɗum résistance waɗi ɗo koñakari ɗo laabi kewɗi mais ɓuuriti e hewde ɓuuri teskede hen ko 1890 contre Arsenal e caggal muɗum noon nde tubakoɓe gaari koñakari wonti chef lieu de canton 1901 donc 1889 koñakari wonti commune urbaine e caggal ɗum tata Cheikh Oumar Foutiou waɗa patrimoine national ko en 2011 kam wonti patrimoine national voilà en résumé ko ɗum jinnomi haalande on min Hamid Bambaɗo koñakari
wattu joni en jaran yewtere meɗen e noddirte minimag
mbiyan banggal minimag meɗen ndeɗo yontere mbiyan jawandu feere jaato sikaso toon banggal jeu de hasard e tubankore ɗum woni caca e fulfulde mbiyan ma ɗum gagné perdi
no mbirɗano gagné perdi ɓeɗo noddiri ɗum caca woɓɓe du noddiri ɗum kolon firi le leydi meɗen ndi wallitinde wiide wattu joni wattan to sigaso to wakkati fo ɓe jaahaɓe caado toon buuɗi mabɓe dow majjum ɗum e gagnedirta fa keɓen famtare keɗɗen Ali Cissé
ana heɓano wattu figol kolon firi yimɓeɓe jawdi mumen waddanno ngal e wargol beme ande hande ɗe figol kolon firi goɗɗo fini
je suis là
min wari ɗo fami tewta kalti seeɗa mbawɗo wallude kam fuɗɗude golle mbawɗo garanade hen miɗe jogui diplôme an gam mi wala komi golle mbiɗe wara ɗo yalla dañen ko kemmi ko daronto kam moussakawo en tusku lewi kanko Boubacar An hoorejo conseil local des jeunes sikaso to wayde hedde ko golla waɗi so sukaɓeɓe ko heewi e muɗum fuu ana waɗa oɗo golle e wimakko sukaɓeɓe ana hani gottude ɗum sukaɓeɓe ana yiiɗi hedde kulle yiɗi fuu tawi ɓe tampayi so ɗum ɓettike le aduna e hoore homo fuu ana yiiɗi hedde tawi wala fuu ko waɗi ko tampintaɗum lewi direction régionale jeunesse sport sikaso kutteje kolon fili oɗo sukaɓeɓe ana mawni sanne kutteje makko ana mawni sanne fewde e leydi ni ɗum no hollitiri wiide hata er sofiane goto e kutteje kolon fili o woni bandiyaku sukaɓe rafi maɓe tawreɗe ndeydi laatan jarowo doro e suttugol hooremu banggal sukaɓe rew
yewtere meɗen mbiyan birki calɗi jehen e muɗum wakkati joni o jaano fere mbiyon le yewtere meden sembe chaldi ko le man do kay ko buri andede yo mbiyon basket e kanye ballon tennis kay yimbe hewbe anda akbar mudon le leni meden malinde
non wori sa indi inde tennis tambe kollitidu ko hewe sukabe no tetta ko dum do bomako do sembe seku
tawene ko badi temede njato yimbe le ana hindi kbar mudon le leedi mali fay mbiden gaaji hewdun heba ma mbiyon kala hitana dum mbiden gaaji nan le leedi ndi yalla ne bedro fam kedda no kebe ne elizabeth walt mamadou fashtango mbiyon mum nata sendu
miden be mako kura le nokku do tennis wadete bamako demi jottiki 11h01 noton min tawi sukabe dido ana ngada birki chaldi goto yu malien gondo tiagal leedi goddo yu neddo mo yidi goddo birki chalki hettine abdoulay bagayogo kanyi mari moussa koulibaly
je fais beaucoup de competition
wadi dado dirgol fa hewi ila dubi an sappo e didi hebi medaille fa hewi hande le equipe nationale mali ngoni leedi mali ndi nokku fu wala to to bawda yaade wadude sport nafo un sabi so pantum jande ngami ngottai yaade fiyede tennis
mais je n'ai jamais arrêté de jouer
le stade modibo keita nokku goddo do tennis wadete ana buri sukabe sappo ana wonno ton janginobe mabbe kasim jabi politi wiide yimbele gaddobe tennis le leedi mali yo yimbe andabe feccia galleedi ndi denno be ngada bawde mabbe janginde sukabe do majjon
mani den jogi fiyobe tennis fahi do leedi mali ndi beleede salla andi ko be anda hal leedi mali sabi laawi fu wala to bawde martin de yimbe do leedi mali ndi golle ko be yimbe wundi wadde mine baawi windoyde sukabe amme ekol miden baawi daranaade jande mabbe ni golle figol tennis non ngatto non nana
e misali adama mayga ana hen dubi makko yo sappo e didi o champion leedi mali
je joue
ni de hafio de tennis chili tat jontere fu o walli kan yobude ekol am o hokki kanko kasin din nomi en fu class ke tombere ngommi hitane hik miden mili mi latto pio tennis mor
andon wiide do kuji goddi kewdi ana bamako kanyi le leedi ndi yimbe le be njidi di ana buri yimbe le teme jetto
umar wegal fa hange bangal tennis o mbiyan champion modou wadama iwde didi yade joy leru septembre jabbi dum dubbe bamako do
ko batto sukabe chapantaton kanyi en gonno le hen iwrube le region ngaji di kanyi le ngalure bamako de be kollitibe bamako be kanyi banti kuposo jokki be segube
nemila dum timta yawtra meden handi de
non wori hono mbirten wakkati furno so bami fa baggu weli tan yoni bilere sa sele tapudi dum seko to sembe seko woni tindi wi dido kabaruji fudi kebeni beme ande to ka fande fere be jafe eno kono be andirno do e sele yawtra meden non dirten tous so grande and the water.